dhacday quluubta marwada dejisa xiskayga marwadi xalaysay dhibkayga dhibkayga marwadan ka xushay haweenka marwadan ku xadhay quluubta
Habibu, Habibu, ilaka dhul humato, Habibu